ne museno echa soserieri nyalo ne mwenyamu echa singa kusanyisa bulirobera nange che mikono jo mu kifuba change oh oh mfwetanga ngadu weyetage kuba kwagala okusinga bwenalindowoza
Ekindeeta oli sabambe mukwano gogo tayinza kusiibula